yande jere tade min ta chapanta ti studio kalangu habaru je fulfulde ko ri janyalle modam bangeje ke der galure di fana tawa e der ndiyam ko watta balle dit ni endan chofor ko madugo yobe nati hanken redu jamma en nanan noy wonno himbe be endan gonno burti en diyan enda non ni fawar jo ko watta hectare ji ujunaji jeddi nyaamidu ko ndan gene ko watto tonuji kemedi di dum wonno nguluji ko watto endan der region agadez elei lebi chakti bi endan don dum pam man no yar e maccu yow tan men pinna ne studio kalango yara en tan maradi fa jeewen buuduji buutite di endan noy handi jogire dimon ko dum bay nafude yaade yeso sumana amadu janganta habaruji fulfulde ko jagnalle em mon non yarna mbiro ne ni elei kibaruji dum wadi joni ni hono fawar joni baldi ni ko gallure difan tawa e der ndiyam ndiyan dandu konda ni koma dugu yobe kany won ko natul mun didabol ni endan ndiyan dan natiri e fawar jondu kon na bangeretende sabon carré nokkuto ciudi kewdi chami bonandaji gadi sanne kanon woni neddo fuma e der majjum himbeji ben tawda e sakulla kany e mettorgal nan ko be kalni mani musa
wallahi gonga diyan dan en wari na timen dan nyami fu cuudi amen meden don meden dari meden dara bawde allah men kawri are amen meden don meden jodi e filire amanni yettore allah ardibe ben en gadi bikki bawde mudde diyan dan ninon buri semme himbe meden gidi gonnati waddana men balla hannen balde amen joyni meden gi a torraka enda nyanduji amen fu diyan dillidi dum e gineji amen he goddo ba kaylol hebay wurtinde ba gineji di gita di endan joni suban dum walli men di burtinowa
saka tema kaka hudda mana su
wona daki ko mi baba hudda
der cuudi gere fay hunde wurtaki der mum fu ndiyam nyaami do miden ela balla yaade jom en bawde ba ko min jeggitayi pabaaki arani ke min gada nano amma miden ela fa hande hebude to fukkete e nyamtu yewe subaka o suka be nini ngehir le kol nyaama en hunde fuy
mi ma ba te ba Allah le kol ba
nanni far jondu hara kibaruji do no ta ministere hawjene filandiyele leydi Niger wurtini hono talkurdu neldi 13 octobre dun du kondan yatnani fi hono ko sodondurnobe e sen kamon hokkobe ndiyambe leydi Niger do enda ko lati dum be bi joni obe jidi be paddo golduggol ben don dun du kondan ministere Adamu Mahamman kamon no kawjidi filandiyele leydi Niger o wis ciagal gouvernement yottine ke fawodi ko be goldunno ciagal dum eno dun yari yari fum nene ne kadum ni micin tan wiide keseno endan golde fudda kala ilun noga e lewru mars dubi ujunadi de go'o dum du hanto tan fa chapantete go lewru decembre dubi naji didi e noga e didi nene ne ka gonati hono hoytito gollangal endan e jungo mudum yorno fawar jondu konda ni dum holliri gam tawama nyande mudum senno kanyum woni ko tewtoto ndiyan dam wattana e tiyoji sendan himbe nokku fu to hani e der galluji kanyum e der gure potorde nani fawar jonne le kibaruji di endan na tawadu kono yorno min le ko kibaruji ne region agadez to ndunguluji ladde wadi bonondaji sanne bonondaji di du kono seni hisama septembre octobre ko watto hono hectareuji kemdi chapantati tati kanyon ko wuli don du faande gene njorde ko watto kandu kono tonuji nogay kam woni ko tawa boni der maji yorno salus kaw jido fil ko dart ladde ji jaato endan holliri do lawol goto ngo jokka se hojama janvier war octobre dum wadan ko watto hectareuji ujunaji jeddi e tonuji du konnani kem didi hono gene ko mbuli ton endam abdou nasir kam wono fawar joni kaw jido fil reno go ladde ji jaato endan agadez le salus on endan nan ko halni musa mamman e do fio
par rapport au fait de bursat ani vraiment
har ko darato gulu ladde hitane hikkede enden ni gulu gotu wadi der commune agades nyami hectareuji didi gotu wadi iferwan nyami hectareuji sappo ingal tondu gongu wadi nyami hectareuji kemi didi e lasso e goo tonuji hudo ko watta lasso lewru janvier hitane du ujuna didi e lasso e goo warde handen hectareuji ujunaaji jeddi e hemre e lasso e jeddi ka en gongu gulu ladde nyami nyami du ko ura tonuji hudo kemi bali boje e dabaji ladde gonka en du bati dermo docce katane fette hite de kude attayi e sigari ka en du ni goni dalila ko wadde guluji di enda
pour tromper la bilance de cette personne
nani mbeteedo Victoria Nuland neddo leydi Amerika Latine hawji filo kon darto yanyal politiki wadi jahangal leydi men Niger do endan kenyan kikide o yewide hore leydi Mohamed Bazoum kadi ko wurti tondu o halidum on koro ko waddimo leydi Niger bandimi Assoumane Abubakar waddi filaka do min pirti fulfulde
It is wonderful to be
Weltare mawne non ko mi tawado e leydi Niger. Hitane wittine mi wari non do e amam be mi wardi hannen be en der mubben no tawa himbe mawbe saru suuji kawjiidi deena ko himbe e are mubben leydi Amerika. Noodi himbe Afrika ton gollirde ardiido leydi Amerika. Meden nana beldum du golle durwo hebude mosola rafke ciran hakkilo fukkingo do e leydi Niger. Golle de bazun ardiido leydi Niger wonno wada. Meden gettamo du gan tittinkina ko makko renude himbe e are mubben. Der chakan taraje leede Sahel. Laabi hawta gollida leydi Niger e leydi Amerika har ko darta deena ko himbe e are mubben. Noodi semme iri haw ta gollida ame odu no hani nyemmine chaka leede Afrika.
Nani jangirde tan iftik to kobe kibaruji jangoto tondu konna wadana mo tingol keso e labi kesi gon endan gam batte Allah e hondum heba tawe jangut ton fu waawa golle mudum faawod yorno hore be enan jididi en wiiri secrétaire général no kunde en mbitedo Garba Moussa o andani Nafisa Adam Sirfo dum wonno kobe goni e be ngada do.
Nous avons constaté que
min giwnon ko jangobe warambe do elda iftik janga sembe jande mu en digge foti non fu ko watta be janga be burto wadade golle mabbe no wodiri dalila majjum waddi ko min joddini sigila biyetedo LMD min mojjina duni fa hande fannuji jandeji gattede dar jangirde de endan fu kan fu e ko hana jangine dar majji min ittan fannu natirde jande do endan iftik de rol jande indirangol berve gol endan iftik kandu fannuji jande ir SID e ko nande titta fu miden gidi wartirde jande mu en fere no til sidu non fa hande min bayla inde jangirde de endam min gatta escom illadu hitane hikkade endam bayla ka endam fudata
2022-2023
nani jamma hanke endam fa yande sappo e go wonno ko himbe nayon taabe e der mobile goddo on jeyi ngado hippitere do neddo lati do gondo e jahangal gombe tetni ko watta millioji jena français fa on duita kanani mama Moussa on entre oulu onne ne ko wi wakkati mun du o tawdama satorma non ko ben do wari hippitimo mo hala no yonno dum wari e wakkati on enda wakkati mo bande min habu sarki sale landimo
lokacin da abu ya faru dede
wakkati hunde den fuddi masin amin dara kina to sarus ka jido filla durgo dum min noddi suka wara yara min wartira sai min gi nimbe nayo der lore mbi teka Toyota ngari ngipi sapa de min malfa beteti min ko betetata ko be accidi min dunni min goni bidan nyamnira mine e koreki am jabbaji be ngati kambe metoli kede ko heddani min burta nera milioji joy hano se hisama milioji jenai nera beteti min noni to widago ni be ngadi famude to min goni no der yamde sapo e go no jacci min taji joy be ngari fasade min na ko yamde sappo e didi no jacci min taji didi be dilidi fay e telephone amin mawdo ko
salulam mo sun tahira eta
nani hono faane sudu sariya to enda maradi kandu konan taji hono sariya ko wattu dubi tati kasu yaade e sukabe sappo e nayo latibe du konan natini filla wadugol hono videoji e hollude kulle hono fawar joni da godom dun du konan ni kambe sukareobe sappo e tato be enda ko be nangana dun du dubi tati din hauta du konan goto mabbe fu yoba million goto francais fa non du konan faane suka gorko tawat der mabbe o du yoba tanan million tati francais fa tiagal kasu ngu enda dun du konan wonno ko faane kanko porke o holli o widu e be godi nyalaade ko wattu fawar jondu konan ni hono sappo emen bawi wiide be jarraaki do sare o fuddite nani hono to enan tawadu kon nan non don wada hono batu ko fudda ilu kenya sappo jena lewru hantano ga e joy lewru ndu endan do fi ko darto jimi e bami inditirteedi dan gurmu ko hanta e wada ma hitan hikka ko lati ilu dubinaaji didi e sappo enay wayr dum wadeede sigilaaydi fu ngada ma faana wodir yorno faande Umar Issoufou mbiteedo feno goto e horebe Anasim latibe du kon nan o file neke Abdoulaye aw sukkuno dum yaa
ko min bawi weltorade non ko wayra himbe siriyade dan gurmu o enen batum oy denne durwude fijogo enen wartire ko min pira gabare non region ngiji di enen du fu nimobe en gari hanno min cigiliri no region fu e orchestre e organ yimobe e jimo ferem region difa group tan waddi minen e ko e amin kan fu e yewobe ben min tittin kintono hollude dartinaku der ko min gatta fu ko watta nyenyudo tan haani hebude barjaari ardinaɗo ƴeewa oodu wala ko feliri, o dartiniɗo ɓe o golli ditta ɓendu no kolniɓe. Du'au kannimin kaaja ko watta ɗum fuɗɗira jam, ɗum timmira jam e
sewu.
Nani ACO nogay ɗiɗi lewru octobre ɗo stade général Seyni Kounthié galle ñame lettol baala waɗan hakkunde hono maynaɓe yottaki duuɓi nogay tati hakkunde mumen ɓeɓe Côte d'Ivoire. Ɗum ɗo dow filla ko darto yehugol tewtoygol coupe mo leydi Afrique ko watte Maroc duuɓi nogay e tati. Ɗum waddini ko fande ni Zakariaou Ibrahim eggintino mena oɗo ni o andini Salamatou Kadiri tewontoɓe tawa wakkati mo kalte o dow fiyo.
Ça fait à peu près 3 semaines.
Je dis jamajum tatini comédien gollidide latobe amen bal be leydi di. Illu kenga non min puddi jabbitade latobe meden tawabe der leydi Yasin. E halaka kalten ka fedde den fu hubi sayni latobe tato gom be pottai. Hakkiloji latobe mamin no pukki ba comédien pami wana hunde ko hoyi non. Wodi dumi den godi andal do fedde den min latiditta den min bowi yewde latol bal leydi kodi. Min gaɗan no watte fuu e heɓude jamaku to latol bal aranol ɗo nder ñamey. Ɗum saabi ko miɗo watta dande yahde ɓiɓɓe leydi Niger mburto warde nangande sukaɓe ummatore Niger.
En janto en damarade yewtere meɗen pindino haala haala hono fawar jontu ko nanni golle ko waɗa dow fi hon noyi watte ko mbuduji ittiteɗi nder gallure marade laato nafaka mawɗo o. Ɗum ndu konnan talki gaɗaɗo e wiɗegol ko waɗa ɗum kañum woni ko holla ele lewru septembre ndu endam. Mbiyeteɗo docteur Bachirou Bodo laatiɗo kañum o endam no jangguino mawɗo université Tilla Berry. O andini Mohamed Mamman Bandimin tawato endam ɗume wonno ko hanta e waɗama ga Allah e mbuduji ɗi nafa yaade yeeso.
L'étude a consisté yewtinaake kin fuɗɗirana andude nokkuuje ɗe buuridi enden waddete rufi ɗo nder kuɓeere maradi de enden e communiji takkiɗi ɗum. Andande nokkuuje ɗe du waddi min paama iri ɗume tawete nder buuriji gaddeteɗi dufeɗi enden. Min paama du nder iri ɗume buuridi enden hawrete wadde resi den ko ɓotte rufoye. Ɗo ni maradi de en daari no woodi nokkuuje ɗe meri hokki laawol buuri hawre nder mum. No woodi du nokkuuje ɗe meri hokkay laawol majjum. Nokkuuje ɗe du kan en ɓuri ɗuɗude nder huɓere maradi de enden ganɗe ɓuran keme ɗiɗi. Nokkuje ɗe mairie hokki laawol hawrude buuri ɗi enden waddoɓe buuri dufa nokkuje ɗe enden fuu gaɗanama ekkintinoje. Iɓe ɗowtano du laabi joɗɗinaɗi harko darata kawrol buuri ɗi enden. Nder buuri ɗi du ɗuɗal mum fuu diyele lotorɗe calɓe e gaɗa wuro himɓe no. Ɗum du min gi'i kono wawi wonƴite waɗe birigui remoɓe ɓe enden
nawtoɗ. Noye kawjortoɗon buuri huɓere de eko fili ɗum?
La gestion donc miɗen ƴewtino laawol noodi hawrore. Miɗen giɗi du ko e himɓe pirte dow majjum gan ɗo ni nder maraɗi nokkuje ɗe mairie hokkay laawol hawrude buuri kan en ɓuri ɗuɗude. Dennede ni du tawaɓe piltol nokkuje ɗe enden ni ko e mumen pirtake ko yirnan heɓoto nder kawrol gol enden. Mairie kandu no hani noon ɓeydude dimma golloɓe mum hokkaɓe du ni are gollirteɗe keƴorɗe gam huɓere nde enden no ɗon no mawna yaade no jama are nden du no he ɗuɗude. Deni laaɓal wala ɓiɓɓe ñawuji tinno no daaɓa himɓe ne der hawju buuri di enden. Miɗen he durwude ko watta to buuri di enden ni bonnu ladde e jaaye amin todi waddudu saɗornan cellal heɓu nder cakantaraje ɗe enden.
On keɓi no tokkiron motsola heɓo nanoye.
Alors nous dans le domaine de la recherche
der ƴewtinagol gol enden ni min miccitake hawta gollididde campaniji bonƴitoji buuri gaɗa kulle himɓe nawtoro gam buuri di enden ni laawol jawdi noon deni himɓe no andani ɗum. Iɗi wonƴite di waɗe birigi remoɓe nawtoro ɗo maraɗi du ɗuɗal buuri mum fuu ko watta birgi noon. Nondu kaden gaz no wawi itte nder buuri di enden na di wonƴite di waɗe ƴulɓe himɓe jongira
exemple de bioénergie de briquettes donc de charbon.
E dow yewtere pinno gol nanɗo go enɗan tenda maradi kañum woni ko kibaruji meɗe e fulfulde tili hande en seyni elen jon kambo leydi hewtine jango tonto kibaruji fulfulɗo hendan studio kala ngu wakkati o mi accitan o e Gungu Mahammad ɗan tani gam batte wadna on kibaruji e ɗengal hawsankore mbalento jamwaɗe
difa do radio alternative
lamba capan e jenay e jenay toɓɓere inay fm zender
do radio gaskia lamba capan e jetati e jenay toɓɓere e joyi fm
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba capan e jenay e jenay fm studio kalangu